pretty boy, whoa. A Rubber Beats production. Hello, Chimani Wanchawa. Omutima gwange n'ebyenkola nga tebigenda. Wazirukako wane wala, ate buli kimu nakikuwa. Kusaba komawo gyendi, baby. Omukwano gubuze, omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Onana, onze nawa gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Oh baby, nasala wakuleka muzeke ninanga. Nkusaba omukwano gwangu sembeze. Naitunula mu baby gwe byokola. Nkusaba tusamu mwe byokola. You know baby I can't without you. Nera chimanya I want to be with you. Niga 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 kusuji yongeza. Baby gwe yongeza. You know baby I can't without you. Nera chimanya I want to be with you. Niga niga kusuji yongeza. Kusawa yongeza. Omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Onana, onze nawa gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Oh baby, nafuba kugumira buli kyokola. Naye ndaba osuse baby wokuma. Njagala omanye mukwano wotaba. Biroto bisunasuna ekironze sebaka. Laba kati nkosazewo okugenda. Kugenda nga kusaba kimu kyusa mu byokola. Kyusa mu byokola. Omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Onana, onze nawa gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Oh baby, omukwano gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze. Onana, onze nawa gubuze. Omukwano gubuze. Nze nkusaba kimu kati damu ogusembeze.